Tamaliza mwana kisawa na chitongole cha wana chewa Chitupareria Foundation chirangiri denga wa chitadewa kwa mbika nisimu za Uganda Karamba mnobu kadebitano nga zinazigenda kukuza sewa mkulongo sawa ntu wa maso kuhuerele enteka teke nagenda kuindira mu district ye Bukedde ya mulusisira lwa maso olutumidwa RRI Camp Bukedde ya bila vili mukaga olutekedwa chitongole chino kujukira omugenzi wa jivru pareria elanga lwa kubawa kubangi na kuzomweza vili mmusambu paka nga vili mmuenda omwezi guno mulusisira luno abantu ebikumi bisatu abali n'ensenke ku maaso bagenda kulongoosebwa ku bwereere nga kuba kujja kubaako n'abaana abato 50 era nga abakugu abagenda okukola omulimu guno bagenda kukulemberwamu Dr. Sally Grace omukugu mu kulongoosa amaaso okuva ku ddwaliro ekkulu e Mulago. Dr. Sally asinzidde mu lukungaana lw'abannamawulire enteekateeka eno bwe badde etongozebwa ku Kabira Country Club n'ategeeza nti bonna abanaalongoosebwa ensenke bajja kuba ba mukisa nnyo kikubanga okulongoosa omuntu omu ensenke kumaso kimala obukadde bwe za Uganda butaano abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno Speaker Parliament Anita Among ate era ng'emubaka omukyala mu Parliament wa District ye Bukedde atendereza nnyo Luparelia Group olw'okuvaayo n'enteekateeka eno era bw'atasuubizza okuwaayo obukadde bw'ensimbi za Uganda 50 okugiwagira.